n'aba Uganda Communications Commission.
Kwanjulira Fortune Gold akulibwa Bidco Uganda Limited mu bipimo ebyenjawulo ekitundu kya lita emu esatu n'obudomola obwettaano. Fortune Gold butto mulongoofu, talina bulabe bwonna ku bulamu ng'aggyibwa mu nsigo z'ebirime. Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba. Butto asabikiddwa obuggya mu ngeri eya zaabu. Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka. Womesa by'ofumba leero, weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket. Fortune Gold, omi bwa Uganda.
Kale weewaawo, katulabe ani nnamukisa wangu de mitwalo amakumi ataano olunaku olwaleero beebaani. Olwakadde yanguwanyiga sita bbiri munaana emusta mukaga hash njagala gaba ssente kati ali ku layini yaani ono? Yaani ono atanyega? Oli wa bebi?
Niwa neno kabale district ye kamuli.
Mama, ekigugu kituse.
Mama chiwene yanziza.
Okola obo charobye.
Naka okola.
Mbade maina olinda kanira ndagano.
Bakagwa, tuogere kukuivuti ya riri mkagwa. Ii, mchuhuli ile burunji. Reiko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mfumba yo. No kuongera mwabu uomi. Reiko Cubes wabu uomo burunji boidi. Butemu terewa walala muka saketi kalala. Sika buka abosike. Oyuze, umementu leka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akarungibu wabu burunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mburunji. Karena akasiru kute ivuti mwifumbiro lyo. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka lyo nalyo neri kuli okumpi. Uwomese mere yoburi kisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chaburi kisira.
Oli murunzi obo subira okutandika okulunda. Rwandi etazo okumana kubiga magana okulunda. Neutrino Limited bali woku yamba okusingira lalaiwe omwaiwe bino nibye waka nga bakutusaku emere yebisolo ebirunga ebikozesebwa okutabula emere eno bali nobukoko bwoluna kolala eidagala eridanda bebisolo ebintu ebikozesebwa ku farm emere yembwa n'emere yengege bagane kugoka road okulingira Main Street Primary School eidinda obuje kujeka animal feeds eidinda kwiganga road opposite Bank of Baroda okumana ebisinga ku Neutrino Limited bakubire kuku 0 ibiri satu mukaga mwende ina mukaga oba 0 ndala mukaga musanvu munana mukaga ibiri. Neutrino Limited, nutrition, health, profitability.
Omuzaire, tebereza nguo wangu ile school fees. Owo mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngokoze samomo ni gasta. Chikuminka gana itan star. China na hash. Olonde ku school pay. Sasula school fees. Wegeite kuba na mukisa. Aba wangu zibaife. Enkola no obukwa kulizo. Bigobererwa. MTN awalala. Titukomezekeka.
Kuvita kusawo mukago gwemsana osibye yote amnaifo mlunji eyekumire ku moyo gwa busoga nenze na mshoshumaya lekereza mbikutoseku ebyabute aba Falcon Phone Center bano batunda masimu ga Tecno Itel ku kibanda mpola ne kashe balesa masimu ga UKUSD nga Samsanga nebikebindi kamala bagane ku masaga gaiwe okugezanga e Kamulimu Tax Park ku room number 12B ne mwedenda ku Nzamload balesa masimu asasula mtu wale kuminetan kashi wa golola nalio. Baku bideba liku 0 msambi tanu msambu ndala ikumina muenda anana andala. Weidate gira ulichimuche wetaga. Oluchi kolu tuwa labachala mudayo siseye idenda bate sete sonako. Olu abachala nka ni senti monika de. Ngena kwedo mwezi asatu omwezo gomnana omu akaguno. Hemutelele parishi ubuswale dinare. Mbuswale dinale na Maingo District. Baida kutandika na misa kusawa ina edo kuncho. Nga ida kulemberwa His Lord Bishop Charles Martin Wamika. Omulamwa Women Custodians of Mother. Abana, abami, nabachala. Betaba katulichi mwena mwena. Okube gaitaku. Mubida guzzo bino waida kubao no kusaba okwokubita mbwire okumana ebisingawo kuba ku 0 msambu 0 ndala 8 ina anana mnana nsambu na ina obaziro msambu msambu ibiri atano na ibiri asatu chinana na mnana omulamwa women custodians of mother earth kali bali saba ulire otegezo wundi gwechigemaku omwami chepa musa omukulu owechika echaba isechidugu alitegeza aba isechidugu mwena mwena nti mwidakuba Nolo kungana, olo kutereza ebyechika enabirumba Vukalu Kamuli District Wili watiko sabibu okujana kasente akamala Gena kwedo mweza bina muka gomwezo gomnana Omwa akaguno gwene Kalo okumane visinga okubeisimu Elizuro msambita anumukaga msambu zero Munana mukaga, munana mnana Baziro msambita anuibiri mukaga itanu Mwenda zero, itanu isatu, idate gira ebisinga o Ataba nefaba Uganda Village Project ni St. Francis Hospital Buluba. Baida kubano kuida ndaba bachala. Bafuno obuko sefuko kaise maine. Kebali kuzala. Obanga bali kulongo sebuwa. Okugeza hababa yonone kakawago. Ngobubi bukubita mbubite. Ngobubi bukubita mbubite. Obango mwana ya kuyuza wansi mbuchala bukoli kuzala. Okwe wandisa kwa inamaida. Elaba liko menkereza angabili na ino mwezi guno mwaka guno gweno. Buida ndabi nemelebi ya buwerele. Nenta ambula yone idaku webuwa abu haba na amalo okole buwako. Okumane bisinga we namba ni dino. Nambe li 0-8 ina. Chenda na mwenda. Asatu na ndala abili na mnana. 0-8 ina. Chenda na mwenda. Isatu ndala ibili mnana. Ba 0-5 ina. Mwenda mwenda. Isatu ndala ibili mnana. Oidate gera ibisingao. Bana ifaba Aba Joint Agrobot Tree Farming. Jab Farm. Bano baline koko. Domu lembe homuli kreida. Rainy bonisa so. Eranga batundo. Kuva kuluna kulala wichi mpaka kumweze enkoko daibwe Ndekula speed miezi satu liba mukiro isatu ate be abenda eda Christmas kuba ku 0-5-5-5 10-6 asatu asatu nambeli 0-5-5-5 10-6 asatu asatu mubuyende district bagane kumwaliro bagane kumaluwaliro aga joint research network Echitu ukiro bali opposite no msigiti bulirwa balaza. Eigwaya bali opposite ni water tank bulirwa kubiri. Buli alwalira mumalu alira ago ngalina form. Ja kuirwali ja. Ja. Buli alwalira kumalu alira ago ngolini form. Ja. Kuiru kumaru alira ago. Bona agule nkoko. Oidafu nemele yenkoko. Nga yabwelele. Paka December. Abantu abandi ngali kwende nkoko dino. Ngoli kamuli oba idinda district. Oida kufunida. Oida kudifunida. Muba agent aba Jab Farm. Ngani musao katawera. Gwebaka zaku edia musamaria umulunji. Echiso zo kulirana. Echizindalo. Yena angani kwale. Buliana funida wenkoko. Olinofu na receipt atenkoko. Badi kuwera kwemele ya wiksi bilinga ya abwerele. Enkoko ikumi. Enkoko egule nkumi itanu. Okumane bisinga okuba ku 0-5-5 10-5-5 10-5-0-5-9 nambere 0-5-5 10-5-0-5-9 oba 0-5-5-10-6 amakumi asatu amakumi asatu omuchala naziwa Sherina Muluta Awebu ya Labdondo, Jinja Northern Division. Aline entenzungu, damata, atenga, dama lano kuwaka. Aye tabayi mwena mwena abandi enze, abatuala kubuko, mukwandula, mumukubide. Aliku 0-5-5-9, itanu mukaga, 0-0-0-8, oba 0-5-5-5, mwenda mwenda, 0-3-5-4. Omwembi Juma Mloko labatu saku akada nyuma live concert. Kali walalani David Rutalo. Abutini abaidako embene mbelebedo eno kufaiba atandikira paka webali buti. Atenga David Rutalo alikuidani bandi yoneno. Tasubu abachini abasanusa ebie mizano. Balimaka anga musenta ebu yende. Ngena kwedo mwezi muka gomwezo gomwenda. Omwaka guna atenga na kwedo mwezi msanfo mwezo gomwendo. Omwaka guno baidako wa kugrandpa gardens ebu gemba ukulingiriza ni chati ya kasidro. Baida malidi zake balikagumba mtisa awe kamuli. Ngena kwedo mwezi kumina ibido mwezo gomwenda. Omwaka guno kulo kutano. Okuingira mtu walove pe mtu walebide meza ya mtu wala tano. Emili ango jigurao esawa yi kumina ibidi. Dore gulo kubukinga tebo batiketi. Kuba ku 0753 53 90 ate baruni ansanza bakolera ku makasike merenga kaniga maida kasawa nifanisha abagandi ba mchibuge cha idinde bugembe ku U-turn okulingiriza Recharge Energy Petrol Station bakuleta ile state empya ka eriyago enamasoga bakuletele seti mpiaka elibusu oluve na masogako likuja iganga awali chipande cha Powers Junior Primary School ate seti indi elikamuli na mairabu date mwamtauni gula milioni sachutu ndo sobo lova mchipangu sawe funide uo baine kula ya chibana mpola kole somukusa guno kebifo bikari uo kubaku 0 msambi 5 0 8 5 chinana muka ganka gana mnana oba 0 msambi 5 0 chinana na ibili chiena na munana ana na ina mutini bane ife abaru ya Institute Business and Technical Education ni Kampala bwaise bategeza babendo kusoma kose omni secretary and officer administration journalism and media studies business administration hairdressing fashion and design course did kuidala la national certificate ni diploma tenga bana bakole bigeze bya UBTEB awe bigezo nga bya government admission form zida gani wakamuli mwofisi ya chama nelo seyo kutanu chibu kumofisi ya chama nelo seyo kutanu namtumba mwofisi ya mia namtumba town council ate kaliro mwofisi ya chua paso nelo seyo kusatu bumanya sub county baku bide kubali kuziru msambu zero isatu zero zero hibidi msambu msambu itanu baziru msambu zero itanu anana itanu atanu na mukaga anana ina oidate gerib singa uzana radio bingo ngoni gasta hibidi Muna nandala star mkaga hashem teno ba Airtel kuba joko mokuzana joko mokutangaze mixajo joko wangula niga stevi muna nandala star mkaga hash otangaze mixa program ya bunkenke na msos meya niza kutusisa kwe bilango tova kumoyogo abusoga good afternoon.
Kategeza bonna abalonde dua okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union kumagombolola town council division ntitaba meruka woku district oba city owokulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe wakuba olwa kutandulwa wiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abana akiikirira abatali mu bibiina bya union okulonda kwa kutandika ku saawa emu ey'okumakya kasita n'abawa abalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundi kilwa kusawa 10 ezoleggulo wabewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheo k'ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union kumagombolola town council nezi division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obubaka buno bukutusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission
abakozi mwenna mu Uganda muwulirize oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe Ministry y'ekikula ky'abantu emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobazi disitulikiti kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina waakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu ebyo bwe binaaba biwedde akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna
Okwe wandisa, olino kubango uweze emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olino omulimu oba kontrakti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako, ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwe wandisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya, biri satu noti, musanvu nya noti. Oba weleza email ku ps@mglsd.go.ug, oba kulia kitongole ki Kampala Capital City Authority, KCCA, Chief Administrative Officer, oba Town Clerk mu district yo, ekibuga, oba munisipali.
Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'Ekikula ky'Abantu, Abakozi wamu n'Ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Abakozi mwenna mu Uganda muwulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kano ke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Minisitule y'Ekikula ky'Abantu, emirimu wamu n'Ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobaz disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa, olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako, ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya, biri satu noti, musanvu nya noti. Oba weleza email ku ps@mglsd.go.ug, oba kulia kitongole ki Kampala Capital City Authority, KCCA, Chief Administrative Officer, oba Town Clerk mu district yo, ekibuga, oba munisipali.
Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'Ekikula ky'Abantu, Abakozi wamu n'Ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Boda! Saba boda! Sombere saba kubuza ku boda! Boda boda!
Wanje mukaire nkutwaleku, oli kujjawo.
Mbe ssebo, mbaye ndi kusaba kundagiriza kwesobola okusindikira ssente nga olujjajja ofuna bali jja musala kitono.
Nze gye ndi niwe vuyonka, era ikeera gwe gansi akapande akabulo idda akabona.
Iwe ni Water ID, ng'ebyo ebizibu byonna 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 na Wave Mobile Money ebimalanga. Eno n'enkola empyaka ey'okuweereza n'okufuna essente mu bwangu obw'ekitalo. Bwe wandiise n'endagamuntu yo, omukwira kwesa passport yo, ate iwe refugee kwesa refugee card yo, osobola n'okwesa wave card yaife ku simu card yona yona, ate nga tukubako ekitundu kirala kyonka ku buli 10. Okugeza bw'oba toweereza 1,000,000 tukusalako ensi 10 kyonka, ate bw'oba tolikuweereza 10,000,000 twakusalako ensi 10, ate bw'oba olikuweereza essente edisuika 8,245,000 awo tukusalako ensi 8,100,000 bitano donka idukira nti okutayo n'okutola ye sente kwabwerere. Kozesa Wave Mobile Money okusasula bill d'amasanyalaze, amaadi, DSTV, okusasula school fees w'abaanabo n'ebindi ebigwa mu itruboti n'ebyo kubwerere. Okumana ebisingawo, oba okuigula wa account ni Wave Mobile Money, tukubira ku isimu etali ya kutasulira 0800 030 0 mukagaina. Wave Mobile Money, esente do divadido. Wave Mobile Money ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda.
Nechama chochimu kulima. Fetulima ebimera bya fetebikula bulungi. Okozesa kijimu sachi. Munange nze nkozesa Green Crop Fertilizer.
Chitofu dala Green Crop Fertilizer che kijimu sechiliko. Okuva mutundu Agriculture Solutions. Ngago mulimi oteka mu kitono atena okungula kinene.
Eranga kijira mu kichupe kyeru.
Kiyambe birimo kulo bulungi okufuna emirandira emigumu nebikole bya kiragala. Chongera obujimu muttaka, kitebuka muttaka ne kiyambe ebimera okula amangu dala. Ngechijimusa chino chikola kasoli, enyanya, omuchere, emboga, green pepper, emwanyi, nebi merebila abinji nyo. Katigo mulimi duka misinde uwefune Green Crop Fertilizer. Mumaduka gondaga tunde vyo mulimi. Obo inzo kuwa kusimu kuziro msa vziro mkaga atanu mbili, chinana muenda kumi. Oba ziro msa munana satu ziro nya, ziro ziro, abiri mkaga.
Juki la antifete, tupakinga mkudomola. Green Crop Fertilizer amera mchupa anjeru. Kale teba kufera.
Echijimusa Green Crop Fertilizer chinonye ko chanja ulo nyo.
Abakozi mwenda mu Uganda muulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobazi disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne Town Council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba Town Council olunaatuula ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tuukirira ofiisi ya Permanent Secretary ku namba 0414-730-74 oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuli ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba Municipality.
Obubaka buno bukutusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya Union ku magombolola, Town Council, Division nti tabameruka w'oku District oba City ow'okulonda abanaabakiikirira nga baderegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya Union. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa 1 ey'okumakya kasita n'abawa abalonzi 10 abatandikirwako era nga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu Union ku magombolola, Town Council ne Division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa District ne City omunaava abanaakiikirira abakozi bano mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutu sidwaka kachiko kebyo kulonda aka electoral commission.
Wasuzo tyo mungi echiro kyabadde kitya bulungi onara soma kaba tula tulungi
ebiroto
wesulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo
ate nga muwangaazi
mugongo mubiri oguluma kuwumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form ensi y'ebiro
bigira MTN kola tunzo wangule chakala MTN kola tunzo fuke wina ofimbe subscribe ku MTN kola tunzo wangule si boda boda get fresh vibes winning a million for na dimes sabula tunu tell your friends bigira MTN kola tunzo wangule
chakala kusikola tunu.
Chakala MTN kola chunzo fuge wina ovimbe. Ovimbe.
Digida ne MTN Cola Tunes o angulebi labo ntoko nga boda boda ne sente kumomo niga star emu musanvu noti star emu biri hashi otegeka kayimba koya gara obenda mukisana wangura nga tuli wamu obuyimba bwa fiti bule mesebwa
MTN
enkola nubuko kulizo bigo berilwa wewa laba fere MTN kubira kunoti sato emu biri noti 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 MTN ilunga mizuwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
Hello, mami. Ochidinga na bairenti irenti tuja kuida kunchalira kuisomero.
Oh, mwana wange. Ngaruache nsubo kuido kubonaku. Wena wenu ulifana na bulunji. Oli mulamu. Ndowoza baba visa bulunji kuisomero wano.
Ii, batu we merenunji ngefumbiwa atenge yunge iwamo. Vitamin wa fortune buto. Emereje batu we woma. Tuwa baba la mbulunji. Mami, ochidinga vitamin zinunji mkukula no kubaba la
mbulunji. Mbemere yaife yei somero, nga tukosisa buito wa Fortune Buto. Akene nuiru obukalamu, okuku obulamu, anti ayonge iru amu. Echirungo cha vitamin A ni D. Womu anawo, entandi kwa yobulamu obukalamu. Ngoko sabuito wa Fortune Buto, akene nuiru obukalamu, okuku emere nunji. Eranga mlunji, kukuku lobulunji, okuaba anabo. Fortune Buto, the taste of Uganda.
Abakozi mwenamu Uganda, muulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobazi disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti ng'olina endagamuntu ng'oli mulonzi eyeewandiisa identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo tuukirira woofiisi ya Permanent Secretary ku namba noti 4-4-23 noti 74 noti oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuli ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo ekibuga oba Municipality.
Obubaka buno bukutusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Are you ready to shine? Mama TV Uganda brings you Battle of Talents. Come showcase your talent in singing, dance, catering, poetry, and presenting for a chance to win big. The prizes are 5th, 4th, and 3rd position, 1 million shillings each. 2nd position, 2 million shillings. And a grand prize for the best performer, 5 million shillings. Registration is free and ongoing. It closes on September 12th. You can register at Mama TV Uganda Studios located on Jackson Crescent Road, opposite Mansion Hotel, from 8 a.m. to 5 p.m. Auditions will run from September 16th to September 19th. The main competition kicks off on October 4th and runs until 22nd, 2025. And runs until November 22nd, 2025. For more information, contact us on 0747-298194
or 0766-68-26-23.
Battle of Talents, where every talent shines. Mama TV Uganda, to govern.
Ewa uri
kulisa kologeti aina chigendererwa okule televiziyo byaifo kuba ebiramu nama ina magumu ii baya maisonga bakola wenchu kachuka echo ni chintu chibaino kologeti abo akole soples wobutonde yagaita science wa kologeti crave chigeviramu nama ina magumu
era chibaida kuleka kamwenu mwenu kona kona inuma
gite sa kologeti habo muyaka lero
iwe muna eyo online yaife
manangi buno bulumi afuda asinga kasitangu zobutwa obutwa obugana nga nkozi so muguwa bwebina agana nga nesula mu nyanja na esijja kusobola omuliro mu byenda ebigere byoja kati n'okumira sijja sobola kanfa kasitadi mukama akiraba
cheswate wetta
jambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sekide owa INT EM Hub Medicine uno mukugu mukujanja bendwadde ze bagamba nti zalema omuli alsa pressure sukali sickle cell nendwa dendala nyingi asangibwa mukono ku lugudo oludde Bugerere atabe Busoga mu Musange Jinja ekayunga mafubira okumpi n'embagile petrol station ku lugudo oluve Jinja okudde e Kamuli mukubire ku 0752 9453 oba 0772 1915
Wow! Which is the best betting site with high odds?
SBA is the best site.
Yes, which is the betting site having high bonuses?
SBA.
SBA on bonuses. Jiri massive. Bet with SBA for instant payout and up to 250% bonuses. Also, enjoy free bets and daily casino jackpots. Visit www.sba.co.ug now and sign up. SBA is licensed and regulated by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bet responsibly and betting is not for persons below the age of 25.
Iwe ulirisa, kologeti aina chigendererwa okule televiziyo byaifo kuba ebiramu nama ina magumu ii baya maisonga bakola wenchu kachuka echo ni chintu chibaino kologeti abo akole soples wobutonde yagaita science wa kologeti crave chigeviramu nama ina magumu
era chibaida kuleka kamwenu mwenu kona kona inuma
gite sa kologeti habo muyaka lero
iwe muna eyo online yaife
Akachiko kebio kulonda mugwanga, kategeza bo naba alonde dua, okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union, kumagombolola, town council, division, ntitaba meruka woku district oba city, wokulonda aba naba chikirira angaba delegate, mubitundu bya mwe, wakuba ula kutandua wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ogomu na ana kumibili mwabili mwetano. Mwena mkubilizi wogobelira binu wa manga, okulonda kuno, kuja kubela kwa kaboksi, eri abakozi kumi, abana achikirira abatali mbibina bya union. Okulonda, kwa kutandika kusawe mwe yokumacha, kasitawana aba wabalonzi kumi, abatali tandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo babewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akacheo k'ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obubaka buno bukutusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission
Iwe ulirisa, kologeti aina chigendererwa okule televiziyo byaifo kuba ebiramu nama ina magumu ii baya maisonga bakola wenchu kachuka echo ni chintu chibaino kologeti abo akole soples wobutonde yagaita science wa kologeti crave chigeviramu nama ina magumu
era chibaida kuleka kamwenu mwenu kona kona inuma
gite sa kologeti habo muyaka lero
iwe muna eyo online yaife
Wasuzo tyo mungi, echiro chava lechitia Bulungi, onarafo makava tula tulungi
Baby Loto
Mifalisoja rafo, narafo Neno bide Kachiri murumi kumacha, omasaje ngiwe mchiro mchona
Lirenga baby no mfaliso ugwa mutindo
atenga muangazi
mugongo mubiri oguluma kuumula bulungi chokere bachikuwe
rose form and see a bit of-
Iwe ulirisa, Colgate yaine chigendererwa okuletera bijigo byaifo kubebiramu. Nama ina magumu. Baya maisonga bakola wenchu kachuka. Echo ni chintu chibaino. Colgate abo akole soples wobutonde, yagaita msayansi wa Colgate crave chigebiramu. Nama ina magumu. Era chibaida kuleka kamwenu mwenu kona kona. Inuma.
Gite sa Colgate habo muyaka lero.
Iwe muna. Eyo online yaife.
Omuzaire, tebereza, nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, aba wangu ziba ife. Enko lanovu kwa kulizo, bigoberedwa. MTN, awalala, titu komezekeka.
Akachiko kebio kulo na mugwanga, kategeza bo naba alonde dua. Okuchi ikirida aba koza batali mbibina bia union. Kumagombolola, town council, division. Ntitama meruka woku district, yoba city. Wokulo nda aba naba chikirira ngaba delegate mu bitundu bya mwe wakuba ula kutandwa wicheno ngabiri mu biri omwezi guno ogwo 8/12/2025 mwenna mukubirizi bwogoberira bino wamanga okulonda kuno kujja kubera kwa kaboxi eri abakozi 10 abana chikirira abatali mbibina bya union okulonda kwa kutandika kusawa emwe yoku macha kasitawa naba wabalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo wabewo okuba lobululu no kulangirira bivudde mu kulonda akacheuka ebyo okulonda katikategeeza abachikirira abakozi abatali mu union kumagombolola Council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenja wule byeggwanga obaka buno bukutusiddwa akakachiko k'ebyokulonda aka electoral commission
chi tibi woma mbakubyenga tujere ono nalagazize mpaka kala akafuka runji nakali amulala yibulwenyi bamwiganga nenda kulyawo
akafuka olikogera ku baketa baba restaurant kagani bweiganga round about esoka nga wakangira iganga ngove idinda
awe sala weri womira anti bavumba buli chika chiamiri banabenda pilau oyenda buffet ku parking oba kulira wina omuchifu bali nabu cocktail womulembe ate chindi china zuire nibuje no mwagalwawo akafuka ku esechitiwa buti mabali ne kungana birthday parties baby showers mwetanira akafuka no kalikana kunka mwiganga naka single kunira atinga kanina services zedomu lembe bakubire ku kuzira musamvu ina mwenda ina ina isatu musamvu munana oba ku whatsapp kuzira musamvu mwenda ndala ina isatu musamvu zira mukaga mwenda akafuba keta bava restaurant kumlanda bi eiganga once mu basement.
Hello Oddword John, please press the button to load another 1 million bingo draw. Token 4 has been activated for Busoga 1 Nula. Randomizing Airtel and MTN numbers now.
Mbaniriza kuchenda katonezo mkaga Busoga One Radio, Radio Omoyo gwa Busoga. Daka diri mako miasat na msavini digainisa umukaga dolu na kuruwa lele na kudomo ezi rimako miabina lala. Omwezi gwa munano mwaka nkumi iviri abiri ne tanu. Mwabali kuwa nga mtu uliriza, wali kuwa nga mutambula nife program ya bunke nke munsi. Nesobi do kuwa nge guba kumenga gechenda katonezo mkaga Busoga One Radio, Radio Omoyo gwa Busoga. Nize muidu kuruwa tibadiba kalogo abe kuwa nga tambuze nsunga pake saa wadi jakuwa munana. Tamale geche misa na magami wana vya mizano, omucha shaina na mbazira, medi lutaya. Nomukuru kube itamusasiz Moses, the sports maestro. Basoboro kuwa nga bongiri pake saa muenda, program za fedenda uru. Ndiyo kuwanga ditamblo na kuruwa liru. Program ya bunkenke anesobo ili kuwanga kubaku mengwa gechenda katonezo mkaga Busoga One Radio wegeme Busoga One Radio bingo niga star ibiri muna na ndala star mkaga ash usoboro kuwa ngingira mkazano wetagabwa nkumibiri donka ku MTN wa Airtel uja kuwa ngofu na kasento na kuruwa liru niga star ibiri muna na ndala star mkaga ash usoboro kuwa ngingira mkazano nkumibiri ku MTN wa Airtel Oja kuwa ngofu na akasento luna kuruwarele mnange. Choi no kulachiza sinzi la woli, sinzi la kubaraza woli, osoro kusinzi la mnumba woli. Woti ya mekubiriri, woti ya muntebe, woti ya memoto kwa mutax, woti ya mekuboda boda. Wagima buka simu ya waniga star, ibiri, munana, star, mukaga ash. Osoboro kuwa ngu ingira mukazano, enku mibiri ku MTN wa Airtel. Oja kuwa ngofu na akasente oruna kuruwarele mbira angabu yetu ambula. Ebili kujama iso munsi binji, miwanga liya Uganda, nikuli ya wenda wa Uganda. Nsonga da Uganda Airlines deyongere okubanga diranda otimabere gambwa nakuruwalere mbiye mboze ende sobere okubanga efuruma ku Uganda Airlines wangali ya Uganda mnango lirabwo seka nendo kutegeza anti Uganda Airlines idudabera ntwa kubalira ekibaru mu program yebyo kusufuna mukulu bawa chemba twabaira anti Uganda Airlines sente de yakafirwa billions da sente de yakafirwa diri mu 10 na 10 ona kula tujira una kuncho nga bategeza anti Uganda Airlines na mafuta geba irenwa ebereganwa kuibanda Ishitegeza anti wakatuba nde bilioni 14 ngadija mafuta ku Uganda Airlines yonka. Mboze yonja kuba nganji kutusa ku akasera kano, era nja kuba nganji kuongera ku maisao. Wabula ate nenda okutandikira mu iwanga lya Kenya oluna ku lwaleero. Embere mbi wegwa mu iwanga lya Kenya ni mu Uganda olina kuba nga weeraliikirira. Programu ya bunkenke munsi. Mu iwanga lya Kenya bunkenke bweyongera okuba nga bweyoleka. Embassy ye iwanga lya America oba United States Embassy. Mu kibuga Nairobi mu iwanga lya Kenya, buyasobe dokuwa yabisa alert, yabisa okula bula. Yategezaba na Kenya bona bona, ntiembele liku jamba iso mui wanga liyebe eta area Kenya. Baino kuwa angabe gendeleze, nechili kuidama isao chinzo kube chikambwe ino. Era chinzo kosaba na Kenya. Okusina kumbozi ngawe tambula mui wanga liya Kenya. Muna Uganda, oino kuangero kuwa angawe daliki lila eino. Kuwanga Kenya embele webembi, ni wanutu babubi. Aba yekera warumba iwanga liya Kenya, na warumba na iwanga liya Uganda. Era embassy ya America biya sobe lukuba ngee kona na abatu lumba kwe inumao. Habaidu kila World Cup ya 2010 iwanga South Africa. Yali faino nga Spain ya samba team ya Netherlands. Bombo ya sobe lukuba ngee ekubile chado ndao. Era wantuba nja wa sobe lukuba ngee baka firam. Nganomu kurugobeta Bebe Cool. Ohomu kubembi mwanga ya Uganda. Waman eno na chiku Moses Isari. Ya sobe lukuba ngee akosebwa. Habatu saku obulumba ganiobu. Bakaliyo. Chavida ku Uganda kuwa ngeruma mwanga ya Somalia. Bajola anisa batu juwa ni mwanga ya Somalia yanga tubali kumpiao. Mwanga ya Kenya. Okusina kumbozi ngaba yiku furumaka seraka ni yanga wevile yo. Muna ngegemi ya mwena ku. Embassy mwanga ya Amerika. Kebisi sokula bula. Yate gezanti mwesibe ibili East Africa. Mwengero kuwa nga mwenweza East Africa. Mwesibe ibili echili kuida. Teacher angu. Okusina kumbozi. Esome yiku kuwa ngeva mwanga ya Kenya. US Embassy oba Embassy ya Amerika mwanga ya Kenya. Vile yategeza nti akasera kano yabari kutegeza America bali mwanga ya Kenya bategeza nti mwongero kubanga mwekuma era mwongero kubanga mwegendeza tina chindi mutambule mvami mwanga ya Kenya mwire mwanga ya America kuno kula bula kujira okuida nakanti munsi yona na A1 lisinga kuwa na intelligence eka sinze kuba ya amani na iwanga ya America kitongole cha CIA Central Intelligence Agency onzo tigesa kitongole cha Mossad eche iwanga ya Cheche wanga liya Israel. Watigeza ku KGB. Yei wanga liya beta area Russia. Wabula kase laka nembele angabu yeta ambula. Wanga liya Kenya kusina ku intelligence. Eya sobe ilo kuwa ngefu mawana Kenya. Jeba afunyo kuwa mui wanga liya America. Batageza ntiesa wa yona yona. Wali waburumba gani ujo kuwa ngabu bawo. Mui wanga liya Kenya. Ngabu wa bom. Iranga abatu jiba liku planningo kuwa ngabu kuba bom. Mui wanga liya Kenya. Okusinzira kuwa America. Ngeba sobe ilo kuwa ngabu tegeza. Wasa daba Al-Shabaab. Okuwa mui wanga liya Somalia. Bali kuplani nguo kubanga batulisa bomu iwanga ya Kenya. Kenya watani kwa kubanga bajira bulabati. Omuna Uganda ino kubanga wena. Yongero kubanga wera liki ino kwe gendeleza eino. Kubanga Kenya ni Uganda. Echituwa ula chitono ino. Idu kila iwanga ya Uganda. Batu lumba kuira. Ila batu kubwa kuira bomu. Jabu vila kwa inu mao. Ngemikoro ja Uganda Matters. Jiri kujama iso kuidu kila bazira waso wala kubanga bafa. Wale mbitu ndobia na mugongo. Hirio bomu jivaso wala kubanga bagema awa UPDF. Nga watageza nti yali ajigemi enda kuwa nga jitu likizali na mugongo. Sawe no kula buda kuide mwiwanga ya Kenya. Bali kutegeza nti sawe yona akabinjaka Al-Shabaab. Bandibanga sawe yona yona. Baja mchibu geche Nairobi. Baja kuwa nga batulise bitu ndwe bindi yao. Mchibu geche Nairobi. Kaya nti Kenya wetandi kwa kuwa nga yelarikirida. Kenya weja kubunke enke. Kenya wambunke enke. Ni Uganda ino kuwa nga yelarikirida muku. Kuwango kuvali mwiwanga ya Kenya kuingira Uganda. Tichi zibu ino. Kasoba nebi wandike bikwikirizo kuba ngo ingire wangali ya Uganda ne wangali ya Kenya. Sobo ingira mu wangali ya Uganda. Abatu jiba inzo kuingira wali shabab ba ingira kuira mu wangali ya Uganda. Era che batu kola mwachi bona bantu banja basobola kuba nga bakosebwa. Kwetuendo gerira akasera kana mu wangali ya Kenya. Embere sobo ndokuba ngejeto. Era bategeza anti bali ku timing aba bali kubaza. Awaje kuba festivals ngeri ochibali kudaguza mwanga lya Kenya bibali kubanga babaza Biden basobola kubanga batulisa bomu ewanga lya America liendogeraku munange na bali kuba ku bomu era bayidukira chebeta September 11 omukuru gwebeta Osama bin Laden nakabinja kaka Al Qaeda barumbe ewanga lya America mu September 11 bakuba Twin Towers oba barongo ba America baba kuba World Trade Center baba kosa mwanga lya America era kuva ku munange tibazanisa mutuju tibazanisa mutuju yanaye na munsi yonayo na kasaka anti omutuju ali kuida inakubanga wegendereza eino kutegeza anti mu 2001 11 September America yasobola kubanga ekigwako era bayidukira oburunji wale kujabeta Westgate Mall siege mwanga lya Nairobi mu 2013 bomu yasobola kubanga etulika mu kibuga kye Nairobi era bayidukira Bahamas basobola kubanga era akora obulumbagani kuwanga lya Israel Mungu mibili abinesa kuna kuona kono kulabula America yasoka yakukola munange bakutwala oti kwa kusagirira America ekulabula yakuwa information munango lyao ai sawa ino nabaja kubanga bakulumba but mwiwanga lya Kenya bavile bategeza ant info de basobira kubanga kakasanti baja kubanga balumba alu sababu de jo kubanga rumbe sawa yona yona okulabula kuvile mwiwanga lya America ensi yakasinze kuba na intelligence yamani ino ensi eyogere ekintu lyo muyawuliriza ensi yakasinze kubanga we wachitibwa Eina president akasinzo kuba amani munsi yona yona afuna intelligence akasinzo kuba yamani era buli obalabula baje okula bulange eliye chijo kubanga chibawo avile yategeza nti mwanga lya Kenya sawa yona yona bom dandi banga dutulika sana busoga one radio bingo ni gasta ibiri munana ndala star mukaga ash osobola kuba ngira mukazano enku mibiri ku MTN ba Airtel oja kuba ngofuna akasente ni gasta ibiri munana ndala star mukaga ash osobola kuba ngira mukazano Enku mibiri ku MTN wa Airtel uja kuwa ngofu na kasente uluna kuruwarelu. Kanide, tusoburo kuwa ngatwe yongira yu program ya bunke nke munsi.
Abakozi mwenda mu Uganda, muulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne ba Councilors District. Kaweefube ono w'okuwandika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu ebyo bwe binaaba biwedde akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakti ng'olina endagamuntu ng'oli mulonzi eyeewandiisa identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti
Okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya 23 noti 74 noti oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuri ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo ekibuga oba Municipality
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Amawulire agasanyusa okuva mu MTN, yogera era oyogere ku bbeeyi dondolo. Gula bando yeesingayo okuva ku agenti wa MTN akuli okumpi oba nigabwa **#.
Okufuna eddakiika 8 n'okwogererako MBZ 5
n'okuweereza obubaka 5 bulambirira ku nusu lukumi lwonka okumala Sawa binaina nambirira. MTN awalala tutulemesebwa enkola n'obukwakulizo olina obigiirako. MTN erungamizibwa n'aba Uganda Communications Commission.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya Union ku magombolola, Town Council, Division nti tabameruka w'oku District oba City ow'okulonda aba n'abakiikirira nga baderigate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi. munsi eri abakozi 10 abanaachikirira abatali mbibina bya union okulonda kwa kutandika kusawa emwe yokumacha kasita ona abawa abalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo abewo okubala obululu nokulangirira ebivudde mu kulonda akachoke ebyokulonda katikategeeza abachikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obaka buno bukutusiddwa akachiko k'ebyokulonda aka electoral commission.
Dennis, oliukula wakuguka mangu ino. Chiche chikukuma angoja waigulu. Awazira akulemesa.
Okubita mu mubulamu tichida na mukisa. Mfuireyo ino. Okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumakuma okufune chirunji. Okuba mwebye bine toroide. Mkosa White Star Magic. Okukumengo edange. Nga dhipidia pidia. Nuku unakalosa. Chinamba okulembera abandi bona bona. Nengeri jensobo ile. Okusigala waigulu uomu za anuguno.
Wow! Echo chitufu. Aba kulembeze. Baya yani ruobu wanguzi.
Funo obu wanguzi ngoko sa White Star Magic asinga mu Uganda. Usigale kungulu. White Star Magic tasagisa buchafu. White Star Magic all day fresh clean. The number one detergent in Uganda.
Foundation and Tusako Juma Mulokolenga woman David Lutalo Pankana Yuma Live Concerti Lukowa Kulukola Imano ulira masenyalaze Amalobo za gamezo lutiko Nga mkango gomwenda kome pilabili wetando Matani kine buyende makanga Musenta Nga musavo gomwenda Baliku grand panganeze ugembe Opposite cathedral Babalizene kaguba mchisawe kamuli Baba imi jondo daba mawele kendeko Tosume pagazobu gali no mpira Sejimba Amatala lumamio Endonge watu kangalanju Okingila mtuwala gumo Viepe mtuwala mili Emeze mtuwala tano Emine kusawa kumina mili nga jinguru awo Biwa kituwa Hansa Foundation. It's your gonna cheek you seven majomu to watch it.
Abakugu mkujanja bisedegala vyo utonde. Aba Better Life Herbal Research Center. Bakulete dobu janja bikwe muna Uganda. Kondwade zolo wazanti zalima. Omuli pressure. Ausas. Endwade zita wanyaba chala. Ebizimba kunabana. Aba chala abarumizi wenseke. Olimuami ngofu isiza kumukumu. Onafuye manyi gobutonde. Obofu isiza mkapira. Prostate zagazi wa mubami. Mwabaina endwade ya allergy. Nyingone migonge jiruma. Chifube chita kutuka. Tewesima kondwade kujifula yiyo. Gweyune Better Life. Basangi wa kukachi road. Kuchisacha mkama aket. Umari rogo kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanye bisinga wu. Pakumire ku 0-0-0-0. Nsambu mu musambu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
tubere beta.
Kali hukari kuchenda katonezo muka agabusoga one radio, radio moyo kwa busoga nongiro kwa nga mkwa za muka gwa mugonza katu ulirizo kuvambitu ndebienda uro. Mbele angabu ili kutambula kasera kano kutegeza antumi wangali ya Kenya badisibia mkwela likirida unakuruwa hido embassy wangali ya Amerika ya vire ya tegeza. Dio mkuru wa kurubeta wa Al-Shabaab bali kuplaningo kubanga wakubwa boom mwiwanga lebeta eri ya Kenya kutegeza anti Kenya iwa kubu nkenke Uganda to ina kubanga weibara ino kubanga wali kurumbe wangali ya Kenya warumba kwe wangali ya Uganda iraba tukosa ino kusinzira ku abasada wa Amerika basobe ino kubanga wategeza vile wategeza anti wangali ya Kenya ife basobe ino kubanga wakona kubajio kubanga warumba oba Al-Shabaab wetebelezi wakubanga irumba esa wayo na yona kuliku amasomero mwiwangali ya Kenya bainzo kurumba amasomero esa wayo na yona baga kubwa boom kusinzira kula buloku vile mwiwangali ya Amerika baizo kurumba amasomere sawa yona yona baga kula kwe chicha abana abata bali kuisomera abasoma baizo bakuba mbomu ya abakosa bakwe tiba komyawo bogere ku hotels edama ni mwiwangali ya Kenya ndi mwizo kubawo mwizo kubawo embera yatabuka mwiwangali ya Kenya babategeza Mwanga ya Kenya kutegeza ndwa vile bategeza nti amasomero ga inzoko sebwe sawa yona yona na imu kuifeba inzo kubanga barumba hotels ba inzo kubanga badirumba tiweja kuma ku hotels ba inzo kurumba embassies edama anga agenda uro abasada ba Al-Shabaab abasinzira mwanga ya Somalia Kenya neri muku mawanga iliawereza amaje mwanga ya Somalia okujyo kulwanisa batujiba naba Al-Shabaab abafu kechizu mu East Africa era barumba buli wanga mu East Africa Iwanga ya Kenya ligezi za kuino okubanga likuma ensalo salo dalyo nokubanga be walaba tujiba naba al shabab bayi munange tibasoba kulemera kubanga bayingira kubanga omuntu asobola okwidanga omuna Kenya mwene kaiba amukwe samu wanga lya Kenya jatuli sabomu tuwendogerera akasera kano ei wanga lya Kenya bavire balira bula America ebisi sokula bula yategeze wanga lya Kenya anti East Africa yona yona mwongero kubanga mweralikira nokweba nokuba kubunke enko bwa man mwongero kubanga mnuweza mu security mwe katono kati kubanga bomu dinzo kubanga taniko kubanga dibwatuka esawa yona yona mwanga lya Kenya nkutegeziza nti balabwire amasomero bomu dinzo kubwatuka masomero dinzo kubwatuka mu embassies hotels oba restaurants sawa yona yona mwanga lya Kenya nakutegeza ni mwanga lya Kenya waba likweralikira Uganda to ina kubanga weyibala weno ina kubanga weralikira kubanga esawa yona yona embere inzo kubanga etabuka uwanga lya Kenya era bategeza nti abantu bali kusinga okubanga benda okugemya na abagwira abava manga nga America ni Bungereza pakanti bantu bali kubenda ino era bagwira kuona ona bajja kubanga babom uwanga lya Kenya kutegeza nti bali kusinga okubanga benda ba Al Shabaab okusinga ku report eya basada America bategeza nti bali kuenda ina abagwira abatazala muwanga lya Kenya Iranga tiba na Kenya abula baida kubanga banunya center bandi ba investor bandi baida kubanga balambula. Ira America tegeza yala bula abanansi abewangeli ya Kenya. Na abanansi abewangeli ya America abali muwangeli ya Kenya. Bawategeza ndi mwongero kubanga mwerinda bulindala. Kubanga chiri kuidesa wayo na yona. Muwangeli ya Kenya. Chinzo butawa chirunji. Ira America vile yategeza nti abasadaba na abayekera bayinzo kulumbesa wayo na yona. Tibategeza nti obalunakuchi tibogeru naku obasaa wabala bategeziza nti esaa yona tulina kubanga twegendeza kubanga abayekera bandi banga bajja kulumbesa ewanga lya Kenya esaa yona yona nabategeza mwino kubanga mwewalaina obufo obuli mu abantu abangi mwino kubanga mwetegereza ino local media nedo radios ni TVs edo mwanga lya Kenya bayinzo kubanga badi bom esaa yona yona mwino kwegendeza eino ebifo biri mu kwekalakasa Dukira mwiwanga lya Kenya wantu benda ino kwe karakasa. Buli saba kungudu alikuwe karakasa. Kandi ruto tukukoye. Ruto tuvire. Akani mwetegereze ina wantu alikuwe karakasa kungudu. Mwizo kuvama wajo kubanga wabaku babomu. Awantu wedata mbulo tibwe karakasa. Mwini mwabedi ya bomu wajo kubanga mara wabana Kenya. Mwiwanga lya Kenya. So mwino kubanga mwegendereza. Eino. Mwiwanga lya Kenya. Kutageziza. Ntitoso mwala kubanga oba au. Elatoso wa kubanga ulimuna Uganda. Au lianti mwiwanga lya Kenya. Abatu jibatani so kubanga waingiria benda kubanga watulise mwiwanga lya Kenya. Omuna Uganda wei ibara tichi soboka nendo kuidukiza anti Kenya eno jobona abasada ba Al Shabaab bajirumba kuira tino mulundi ogusoso kubanga Al Shabaab ebegeza omaka gwali gwanku 2011 abasada ba Al Shabaab barumba ewanga lya Kenya baba kola ku burumba gani tibako mao nakabinja ka Al Qaeda kona kaingira ku miwanga lebeta eliya Kenya bakola yo burumba gani era mu 1998 no 8 Walua kabinja kabeta Al-Qaeda aka Osama Bin Laden yomugenzi bakuba embassy wanga lya America mchivu geche Nairobi era mwidukira unji abantu abaswika mu 2013 baso bolo kuba nga bafa eranga kwali kuna America 12 abali bakola ku embassy bali asatu na bana baso bolo kuba nga bakafira mwiwanga lebeta lya Kenya Al-Qaeda ni Al-Shabaab Basinzira mwiwanga lya Somalia akaserakan eranga manga ga East Africa gaino kubanga ge kumabulinda lokusinza ku America ngabo yetegeziza bategeza nti munku 2019 abasada ba Al Shabaab abene tukubanga tuogera ku bakoro obulumba gani ngutegeza nti mu October wa 2013 abasada ba Al Shabaab balumba cheweta Watergate oba Westgate shopping center mu capital mu kibuga kikule che Nairobi baita abantu nkaga na musanvu mwiwanga lya Kenya wabitawe myaka 2 Barumba Garissa University wale mu Eastern Kenya baita abantu 188 mwiwanga lya Kenya eranga basinga bali basomye ba student baso bolo kubanga bafa nkutageziza mu 1998 baita abantu 213 aba Al Qaeda naba Al Shabaab mu 2019 abasada ba Al Shabaab baru wenga lya Kenya baita abantu 2020 wale kujebeta Dust Hotel Complex mu kibuga kikuleche Nairobi mu 2002 Al Qaeda baida ba tulisa bomu omusada wa Al Qaeda yako na choita suicide bombing yetulikiza mukam mu motoka yaji tulisa abantu 13 bafirawo wale ku resort hotel mu Mombasa mu Oktoba nga musanvu 2023 eri abasada ba Hamas abaso bolokubanga bakoro burumbagani iranga Amerika hava yala bure ya tegezanti tuegende rezaini abasa adabanu baizo kuwa nga bajia kuroburu mbagani esa wenu na mui wanga liyebe ita area Kenya sobo tuwendo gede la kase lakano kusinza kumbozi nga wetambula wanga liya Kenya Amerika tegezizanti umegende rezaino wandu wanga jakuba uburu mbagani mui wanga liya Kenya omjo kufira abantu abanji ndi nga kusomele vidi nga bivao ila embassy wanga liya Kenya liya Amerika mui wanga batageza bari ya Kenya mwongero kuwa nga mwetegele zeino ila watageza polisi na maje ntiebido ozo mulikubita kubantu walikuwe karakasa muliba kubamigo na masa sikunjira mulikuwe labira nti mwino kuma security mwino kuma abantu mwanga liya Kenya eno likubo muntu emigo likubo muna Kenya mwino welabira nti elio mugwira owa alu kaedo wa alu shababu ainzo kuwa ngajaku ingira mwanga liya Kenya akube bomo inzo kosa naba nabeka iwengo likubo baba ino kungudo ategeza ni mwongero kuwa nga mwetegeleza ila mwegende zeno ewanga liya Kenya kutegeza nti obunkenke wa mwanga liya Kenya wana muyuganda to inakubanga weyivala wa mwi Kenya to inakubanga weyivala hato inakubanga oseka aya aya kali zana busoga one radio bingo ni gasta ibiri munana ndala star mukaga ash gasta ibiri munana ndala star mukaga ash osobola kuwa ngwingira mukazano enku mibiri kwa MTN ba Airtel tujaga basende program we announce kila kusawo munana okubotya mukwano gwange eino Samuel Musengwa nkuramwisa kwino kuva mkumwaro gwebu ondao wale kuwa ngulize chenda katonizo mukaga busoga one radio radio omoyo gwa busoga otya mukwano gwange Jonathan Waswa limitundu ya kamuli wale kuwa ngulize chenda katonizo mukaga busoga one radio program ya bunkenke musi wanga ya Kenya aliongera kuwa ngali lalikirira embera ti nunji ebiri mu wanga ya Kenya bituka mu wanga ya Kenya Uganda inakuwa ngeba kubunkenke yona kuwanga alu shababu wetani kwa kubange rumba enzo kuva mu wanga ya Kenya yasibira mu wanga ya Uganda sawa na Uganda inokuwa ngatweba kubutu tulibe kubulinda ala ino ino ino